say make on the 1 2 3.
When I was 0 4.
When the Guardian
is Guardian.
Initiative House.
They gonna zone, gonna zone.
They get down again. Now they move better naturally. Bala imona kwa tipa ye fiyowali. Gafya kulia nishini fidi anshiga. Nepo mupoja awe shua. Nango umpate kwati mwali waka kuwi na jubedia. Nango umpate kwati mwali waka kuwi
na. Wana pita na rita bati wala nsholo kanga. Na waposha vena wawala ifinyola. Tumfa kumbari atimu alimpata. Murupato imo mula mwana mwuno nshi. Ata nango umpate kalawani mwali waka kuwi na. Kalawani nango abande enja mwali waka kuwi na. Shaka mi pana me muli marunda. Tietinde isati vanani kane munsoshi. Iyo temni shinte fuako mane. Gawali mpata wipo sere nshita. Baya ulandida poiwe walanjiwa. Sanjani kalaka mwaiche shika fuaya. Kenaka nalika posa kuwaya. Maritapo tive nale shiba kumkamo. Nangu venga mpata ine shaka kumkemo. Mafoku wa papate kwa tini watanda. Mika tonesha mkwishu wana papato.
Nali mpata naturally. Bala imona kwa tipa ye fiyowali. Gafya kulia nishini fidi anshiga. Nepo mpoja awe shua. Nango umpate kwati mwali waka kuwi na jubedia. Nango umpate kwati mwali waka kuwi
na. Wana pita na rita bati wala nsholo kanga. Na waposha vena wawala ifinyola. Tumfa kumbari atimu alimpata. Murupato imo mula mwana mwuno nshi. Ata nango umpate kwati mwali waka kuwi na.
Usansa shani kulive na usansa. Gande ya pamulu vena baba no mwenso. Bofa winonga na iposa nge fisosu. Give me a break ya pakati nyantako. Gana bofia kabuga ati alayofo. I've been to school kaneno kulanda. Ntemwe kelo umo ati nikembo. Babe seveni ati wachilamo. Ndeke kowalo ati alijoina. Illuminata kawala kutazamununa. Nde ya kuchechi tuma gelo fya konga. Fishu winga beba mwena mkupopoka. Ati nali mpata naturally. Bala imona kwa tipa ye fiyowali. Kafya kulia nishini fidi anshiga. Nepo mpoja awe shua. Nango umpate kwati mwali waka kuwi na jubedia. Nango umpate kwati mwali waka kuwi
na. Wana pita na rita bati wala nsholo kanga. Na waposha vena wawala ifinyola. Tumfa kumbari atimu alimpata. Murupato imo mula mwana mwuno nshi. Ata nango umpate kwati mwali waka kuwi na. Na uisira na funga. Nango umpate kwati mwali waka kuwi na. Ifya kula ndara ndakurine kale fya puwa. Mwakula alanda miya mkoini hai. Mwali mpata imu apa wura reason. Tukala imba season after season.
Yeah, you do good, they talk. As a real G, I don't give a hook. See, life is like a rolling dice. You roll nice in my hilo. Trash. Ati, nani mpata naturally. Bala imona kwa tipa ye fiyowali. Kafya kulia nishini fidi anshiga. Nepo mpoja awe shua. Nango umpate kwati mwali waka kuwi na jubedia. Nango umpate kwati mwali waka kuwi
na. Wana pita na rita bati wala nsholo kanga. Na waposha vena wawala ifinyola. Tumfa kumbari atimu alimpata. Murupato imo mula mwana mwuno nshi. Ata nango umpate kwati mwali waka kuwi na. Na uisira na funga. Nango umpate kwati mwali waka kuwi na. Mane chazi bashimeri.
Don't think.
One went jail.
Offset Sam.
Biggie money was born.
Castro Sprague.
Sean Slack. Seleman. Martini Panda. Raston P.
B Soldier.
Get you up, Timbo. Yeah, Jara.
Yeah, OG.
Tony. HT.
Sunny Boy.
Rocky.
Me and Mama Chick.
What the grab? Biggie. Wanda Guardian.
Get it down, Diggie. Dege dege, yamsi, atishani, dunch, sia,
epwena. Master Sounds Music, make on a beatbox.